Somwezi pakandite ntunja, somwezi ngati sikufuna. Mesa yiweso umafira, ine ndi mafira ndingo kanika kuchula. Ndingo kanika kutoka, iwe ndi chivibe chefona cha chikoka. Ona mbwenu nati na neso ndakutoka, ndafumira kukaya mbwenu mbwenu wakupoka. So gwa, ndango umada, smile ya kadi ngari simtamba. Mbe nene bwansh, mtoke bwansh, ndi masule ni mai just blow me out.
Ndeile ndika fasa kwa choma ziwa ndi machula za iwe. Endi ngoti muntune ndi mafila ndi mafuna udekala waine. Mesoma ndi fila iweyo, patendu maza chila iweyo. Kwa ziza kuma ndi chula ineyo. Nanga zima vuta bati, mwina vudo ndineyo. Mwina vudo ndineyo, kapena mwina vudo ndiweyo. Mwina vudo ndiweyo.
So mwezi, paka ndite ntunda. Somwezi ngati sikufuna. Mesa yiweso umafira, ine ndi mafira ndingo kanika kuchula. Don't pray me, I'm a wounded soldier. Kama short slave, that's why I never told ya. Chome unga ziwe sindiza kupanga tocha. Let's get to light the whole seeking of the Trojan. Be my princess, be my queen now. Sadza sinte, no more queen I. I don't laugh for fun and as a serious. A lot of people won't be happy when they see us. Ndakaduka ndiye sanje ndiye jealous. Kale wine nga kale wooly precious. Chome ndinga fune ungo lola. You never be alone baby in the lowlands.
Daily ndiga fasa kwa tuma ziwa ndi machula za iwe. Endi ngoti muntune ndi mafila ndi mafuna udakala waini. Mesoma ndi fila iweyo, patenu maza chila iweyo. Waseza kumandi chula ineyo. Nanga zima vuta bati, mwina vudo ndineyo.
Mwina vudo ndineyo,
kapena mwina vudo ndiweyo.
Mwina vudo ndiweyo.
Daily ndika fasa kwa tuma ziwa ndi machula za iwe. Endi ngoti muntune ndi mafila ndi mafuna udakala waini. Mesoma ndi fila iweyo, patendu maza chila iweyo. Kwa zinza kumandi chula ineyo. Nanga zima vuta bati, mwina vudo ndineyo.
Mwina vudo ndineyo,
kapena mwina vudo ndiweyo.
Mwina vudo ndiweyo.
Daily ndika fasa kwa tuma ziwa ndi machula za iweyo. Endi ngoti muntune ndi mafila ndi mafuna udakala waini.